www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Heart, it pays your love for me, yeah. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, Kali, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daddy? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. Yeah, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in the rain. And Sanzu's on the baby. Do some wrong. Give me love, you give me love, yeah. Do some wrong. One time for my baby love, yeah. Do some wrong.
Yeah. Ivo ni kusabila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umeshika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umeshika mateka mihoi. I can't breathe. Unavozungusha body. I can't breathe. Mzuri kama mdoli. I can't breathe. Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so strong on the baby.
Do so long.
Give me love, you give me love, yeah.
Do so long.
One try for my baby.
Natoto kani kosha. Ya Mungu anajua ajana chosha. Ndoto zinapiga bila kuonga. Ila kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa. Kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogido. Fanya ka unapiga deki. Deki, give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana. Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana.
Na
kamaradi ya time chemka boza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi dogi. Fanya ka unapiga deki. Deki, give me some cake. God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
struggled behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't struggle behind for days. You know you gotta. 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 Coca-Cola bottle, yeah. You know you gotta. You know you gotta. We jamming, Brokoto. Style in a bigger Yankee, your third up. Danny, Sokoto. Even Kawuka, Kama, Kokoto. The way you tip on your toe, baby. Now, like a kisonga all night. La banca, me na wake up and follow. You carry all the things that me like. The way you tip on your toe, baby. Now on a gang it and buy on light. Lava cabina, wake up, papala. Papala. Boom. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't talk and behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't talk and behind for days. You know you gotta. 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 Chucky.
And nimekutana na wengi sana. Wanene wadogo na wembamba. But I'm not happy without her. Not happy without her. Trust me, my girl, we be rocking, rocking, baby girl. All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Should I be the one? Should I be the only? You're my number one.
Number one.
Never leave you lonely.
Baby girl, you the one. One and only. My number one. I'll never leave you lonely. No, no.
Let me be that girl to love you right. Samba Kwari, queen of the night.
When I look in your eyes, baby, I see fire.
Bila
feel, baby, ume come na ubaya. Oh, asini papase kidogo. Na mini fimbe kidogo. Oh, baby, usini pe kisogo. Baby, gwe gwenja gala.
Gwenja gala. Should I be the one? Should I be the only? You're my number one.
Number one.
Never leave you lonely.
Baby, girl, you're the one.
Still Prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Then who are they walk when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nip up a wasababu yako mama, itisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenye. Na kama mzigo no mwenye, wa semi nataka shinga. Atume number I counted, na jina la.
Can you put that body on me? Nathani takukunda baby. Can I please buy you a drink? Nathani takukunda baby. Can you put that body on me? Nathani takukunda baby. Can I please buy you a drink? Booty on me, booty on me. You make me fall for you. Can I get your number?
mwangaza. Kila wajui nyumba yetu kiza kinene, lakini tunapambana. Kila ziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea, yeah. Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema wanakonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea, no. Watakutusi ndio ukachi na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama, jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa ye ni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu, cause if it don't kill you they na kujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy ka kila siku, but Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue, but brother usijali, wezoea hizi
vitu. Naona mwangaza, kila hawajui nyumba yetu kiza kinene. Lakini tunapambana, kila siku majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao, kila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, kila wanadidimiza hao.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Foto moto,
moto,
inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to.
Alejandro,
Noti,
tunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyanga.
Yeo kinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snoddy flow.
Amekambi langodha na nyonginyo.
Nimekambi langodha na nyonginyo.
Basi sawa, tugandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanukia koloni.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudinya na kwa choche. Basta rhymes alipatika na uyole.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto,
Pandemic, pandemic. Pidi wangu anasenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunabuta boza. Mamutis ametukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Madem biringanya na kadudu. Nigerana size wezi toka pudu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na materorist, anawata kubom. Pasta nganga, anawata kukon. Nimanjiki, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemopon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juu juu ka breaks za Honda. Tako black black ka shits za Honda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wagenge ni na bogi ya macha. Tako juu juu ka jack ya tractor. Kunyifanye wet ka sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mtwep na count
ala kazim, ala kazam, abracadabra, zingzalazu, nilko azim, pedi wa sadam, maka kabrasa, kanita bazu. Oh, pandemic, koruka imeisha, pandemic, demu wako handsome, pandemic, huna chaja Samsung, pandemic, pa, pa, pandemic.
Chapa jona dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh, dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh.
Yeah, na sante ya punda una mateke, nikikuna uta umota na stete, wafewe joziki bundi msika kokote, wade bendo iso daba zitokote, anadai kuna sija tebo nge matoke, na dai ndizi na pandakas ni matoke, scam fast names drone enda kakoke, mangeo squeezy wana ball kuliko makome.
Nankipata naipima pima naipanda nalima, nankipata naipima pima naipanda nalima, naikichapa jona dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh, dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh.
Sikiza kuna tutu na mibeba, tiki ndani ya bukla zita tisa, nile kana kata katate pangwa, sito na kwa jiko katate ngobla, kuli kujangwa na stingo ikatubamba, tukapatangwa na tanzia na tupanga, anga tupanga, joki anapatia nanga, ata makase ali wapatia nanga.
Nankipata naipima pima naipanda nalima, nankipata naipima pima naipanda nalima, naikichapa jona dondoka.
Mini Cristiano Ronaldo, si chezi vi Messi. Kama gavana obado, uruki kasina. Unaruka kipetero ki yesu. Nakata historika, nakata na kisu. Jumi, upenda magoshodo. Na blend, konyagi na kavodo. Kemoda, kena nireke modo. Zina nice kama devo, agadondo. Kamini Samson, nyani Delilah. Amekunasa kama Raila. Jicho nyanya zimerit, macho kam China. Kona kina maina, na mademo faina. Mapema, mapema very fast.
Mina jua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda jama moja majua. Na kulike wa line na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast.
Mapema ninataka kukemba. Nimeshindo kusema nipate nyuma ya hema bro.
Najaba nimeshindo kutema. Tatoka na tatema cheki venye na hema bro.
Na tena ye ni bibi ya onzi. Vono unajua sailors walipita na yeye bro.
Mapenzi na enzi kishenzi. Sichezi kitenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni Messi na pasi kumesi. Kijana mwapesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
He movie endo cast.
Midogi endo cut.
She trying to get it back.
Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kimoda jama moja majua. Na kulai kwa line na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema
akakanguna ni kamali au maremare. Ni kamali au maremare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Akakanguna ni kamali au maremare. Kamale au mare mare. Aga kanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist man. Mandela kwa jela na Stella ndo kwela kani ngoma kapela kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella
nieke mon
shafashi na mbosho
nieke mon
niendete kigosho
nieke mon
karedio la shoro
nieke mon nieke mon
akakamuna ni kamale au mare mare nikamale au mare mare akakanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane akakanguna nikamale au mare mare nikamale au mare mare akakanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
Adam na Hawa pale Eden wako matan madawa wanashashangale wameshikwana njana shindo kule gani na kuna nyoka inamuonyesha kule katikati sare staki na mahita kula ni ngori imebarikiwa sana lakini ina ngori ni akusare siku mari mboki siki munyoski nani bush ina bash ina ile ya Moses
yeke mon
shafashi na bosho
yeke mon
niendete kigosho
yeke mon
karedio la shoro
yeke mon yeke mon
akakanguna ni kamali yao mare mare Nikamale au mare mare akakanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane akakanguna nikamale au mare mare nikamale au mare mare akakanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
kaimeweza imeweza na ikienda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa na kitu safi and change
Ali ganji na ladies. Usually money so nataka many, many. Staga na niki medi, medi. Staga na niki medi, check medi. Adi staga na niki medi. Jama jo ume dedi ama tu ume bleki. Na ume noki wendi ama pia na beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Na, when kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaa kama fiat. Fiatu madhare badae ni fan.
Hivi kindi nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise tipiri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata nakata ngama heni. Heni staga ni kimedi. Medi staga ni kimedi. Medi miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni staga ni kimedi. Medi staga ni kimedi. Medi
penda mina penda vile best tubweka. Nipe tingri tujilipwe tena. Nati paipu tutachafua tena. Kenya na paipu doni bewa. Kao unatoka kari yako. Medi seti tuende form. Jeni madanse ndo atimta. Hii ndo best to sing along.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama deni. Deni staga ni kimedi. Medi staga na staga ni kimedi. Medi miujali ganji na ladies. Miujali mandi so nataka medi. Medi staga ni kimedi. Staga na staga ni kimedi.
Zimepanda, zimeripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zimepanda, zimeripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Guzling tisponi ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miurien kadi shokdem Mambeko zinamokni mogatha Kanairo governor ni mjamu Lagunya skomo ni makibre Inademia nimemoka palma Nikipa kila yutu ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi po chanyagu Militan miwari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula Andi kama goti
Ato mini mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota Kona jigi 20 liter sin kama na ota Kumsuka sin kama na oda Kunyagizia nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani ana drive mkono ya left kwa gia Asha ni itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia mto Toto kililia wembe unampati
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Nini lansbota mako wa kalenda Yama master majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beiza Bentley na mabigi Nakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi
Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kushamawe kahalwale
Yeni kalale
Unangea mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Wata gwane, wata vai mispa Kasi ganje, hai ni saidi Wata gwane, wata bauti Bro man, kona dai beef kalale Kalale Hey, yati yati nini kalale
Yo, yo, yo
Kalale
Zenga Papa Fadela kleme baki ni kuchengia statue Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu Tuko update na tiki mbogi yote my crew Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue Kem doli kwe nafanya gani dos daro Papa God sunionyeshe ganji kama flako Ni adisema figa makoma na maziro Very soon itabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongeze bei ya bida Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo take your madam
Kem kem wata gwane wata vai miss Kasi ganje, hai ni saidi Wata gwane, wata bauti Bro man, kona dai beef kalale Kalale, hey, yati yati nini kalale
Okay, uncle
tugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Okay, hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata by miss. Kasi ganje, haini saidi. Wata gwane, wata bauti. Bro man gonna die beef. Kalale, kalale, hey, yati yati.
Shika jaba pita besa kwa supana. Tapta mali piga chum saka mtirina. Tuji na ista doti sinada bangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Kumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amebali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na viduko. Amechanganya teina ndao mnani ya digiota. Todie
Adigiata.
Goro, nina daipeta tani kuzandani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, nina udyangla. Roga mchawi chua, kuna uganga. Mpenda ngu hati kwa niwe ni mganga. Kone we ni mganga.
Ni weekend imepika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapta mali piga chum saka mtirina. Kiji na ista doti sinada bangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Tumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na viduko. Amechanganya teina ndao mnani ya digiota. Tazie
Adigiota.
Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Chuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom. Kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani. Chuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha. Mbevisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe. Napenda umbo ndakufurisha. Mezi tisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki
Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Yeah, kombosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Manze form siyo poa. Tuma kicks, tuma kicks, tuma kicks. Usisahau ya kutoa. Tuma kicks, tuma kicks, tuma kicks. Together, tuma kicks. Hey, yeah, all I do is swing kama Khalid ama Usman Kamaru. Headbutt but singi yangi boots na manyaru. Leoni range staki nukza Subaru. Miba zenga swat na pigianga look ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV. But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yu endesha manyen. Yesu ni baba staki mezesha jachien. Yes pana inajuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika. Na ini rumba ya Kayole, isi rumba ya Japani, let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende atea kiskuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Maze form siyo kwa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Kuru kushukwele kasha kuru kukungu. Bezi lango limeniko mika kutu. Ilmeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapto na nipige mabutu. Ni zungu shie wendo, zungu shie we. 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 Ntakenye na wendo, ntakenye reke. Ntakenye na wendo, ntakenye reke. Ntakenye na wendo, ntakenye reke. Ntakenye na wendo, ntakenye reke.
Chibobo wangu, mgodari wangu. Chibobo wangu, mgodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulika jana. Ata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukwele kasha kuru kukungu. Bezi lako limeniko mika kutu. Ilmeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapto na nipige mabutu. Ni zungu shie wendo, zungu shie we. 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 Tekenye na wendo, tekenye reke. Tekenye na wendo, tekenye reke. Tekenye na wendo, tekenye reke. Tekenye na wendo, tekenye reke.
Watoto na pombe.
Nege swaga ila haiket. Yuku sipigi fake utokuta na bafeng.
Louis Gucci your brother.
Pengine glasses on.
Nakata madini mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu manyasi menu hai naganyama. Sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazo ya talking chicken on chuna. Oh baby wash your name. Uje uyu mwike nasi. Kamata kinyo aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. Baby solo me. But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofata ni. Watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo.
tupitie mpambe tule wali, twende pangani tuchade majani. Ah, nona umevamini na unashinda ukivuta vuta chini, niyo haga inainua sio siri. Samahani ni macho sio mimi, tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa, kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na
mileo. Kuja uyu mwike nasi
kama takinyo aje cha waswasi, na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me,
but I'm not for my number. Penda watoto nye darasa, punguza self nita kukacha.
Chumbia sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana, macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna weza kakupenda sikatai kweli. Ndosha zama usinipige kipapai. Ndosha kwa mauna chotaka sikatai yani. Najua bado amini hayo yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe,
na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Kumbusha huyu jama na humili wangu, unatamani kushikwa shikwa.
Nilizoea mapenzi yako hayo matamu, na nilizoea ujuzi wako wakisarabu. Mapenzi yetu yalivyo nawiri, lakini sasa umbali na mimi.
On Facebook.
kumkopa pesa fulani, achangishe alisho atoto jirani. Oh, buda fulani, yeah, ametoka bis fulani, na wori yake ni asibambwe na maaskari. Kuna ras fulani amekamatwa na mume wa fulani. Excuse ya bibi, ni mavijana hawalalangi.
Oranda inapigwa safi bro.
So what is love? Question mark when it's right there on your face. So what is love? Question mark when it's right there on your face. On your face.
Watu wake, aji watu wake. Mungu na watu wake, aji watu wake. Sajana watu wake, aji watu wake. Mungu na watu wake, aji watu wake.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi.
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Nakuona pari apo kando ya Shonzelise. Ukitesa na kamini yeye yeye yeye. None of my business. And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Dess.
Mwanamme hisia, pesa ni majaliwa. Ila wengi walinyimwa hisia, na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil, hapo Rio de Janeiro eh. Ukiongeze wanywele senje, nano my business. And I see you in China, with the latest designer. Shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Dess.
Change your mind and come back home.
nataka tuzame mchangani, kuna kushinda na kufeli, oh inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi, ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable, never make it this far. Undeniable, see the promise left from above, and it's so beautiful. No, they can't touch the fire.
Nibaki nawe na hisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Nanisha kuna unavyo ninyemelea. I'm not your ordinary girl. Chunga
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga we dada.
Matauti don't rush. You can look baby but you can't touch.
Kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo, nitachanga nikiwa. Oh no 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 no, mina kupenda kikweli. Oh no 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 no, miso wale matapeli. Oh no 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 no, ukini achanta peli. Oh no 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 no.
Nani mekumishio, ata ukije ntakukumbatia. Kimwa mare takidomo, mina misi muhoku. Chungari na yove mukidogo, tamu paka kwa kishogo. Mina jingata wethio, tamu uwezi hivethio. Tani huwa mwethio, mincha kupenda dadio. Hase mina jingata wethio, tamu uwezi hivethio. Tani huwa mwethio. Shaku benda hanyo. Oh, ukini shikaga. I like it.
know me, but I'm not that kind of guy. To come a little closer, baby, why you acting shy? And we can get it poppin', no 4th of July. So, baby, you should let me know, no, no, no. Jumpin' like you're on a more, 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 more. And moving body nice and slow. Oh, 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 oh.
Bona ni wagawe bana na ni nusu. Hiki kosi mbaya sana, tupendi ya sara. Fadhali tukafungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Una swali sawa uliza. Kosa kubwa ni sidhani kama ntasikiza. Combination yani kali motive bad kize. Yani bari body stamina. Ukitaka feature ina depend. Na mista kuficha. Check you one time no, new day more. New day big na si big G. Yani haka Mata on, nana itaka tuki kachika Taka tuki kachika Taka tuki kachika Taka tuki kachika Taka tuki kachika
Na chua mbogi flani islando makurutu wa poraji Breko wa nduku na konyagi Na wakipiga nusu wako maji Na wakipiga luku wako kazi Watakupere mbambosho mbaka za poti Na ukizu watakunyanyua mbaka makofi Ani mangoki ukiwajeki kana magoti Jukama unakopi hepa juzao njaba na njoti Wale nexpel before ni made semester Yota milikuanga arifia kina seska Hobi likuwa ni kukula mabibi Washa moto tupoweze na chuma baridi Na karada safina washafuaka na ichapa wazi Staki paparazi ndo wasi nichomeka ndarasi Na piga marashi nishike mbathi mbaka kimathi Tukakate maji tufute bangi na kina muangi Vako tu hizo line za kuchachisha Kusema kweli sijai kuza hata shisha Anyways na dhani nisha kafunga Najumini baba yao na zitoka kirumba
Check you one time more, new day more New day big na si big G Yani haka jo, mata on Nana itaka tiki katika
Birthday ni party ni yako Na maji tunakata ji yako Makuki na makeki ni zako Wake up tunakaro pitanga ukikata Kata, kata, kere tu kata Kata usiogopi Leo tunapate watu okote Kata, 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 kere tu kata Kata usiogopi Leo tunapate watu okote
Leo, leo, leo ni leo, leo Ile siku dudu geuka kipepeo Ile siku pako swing na kibembeo Ile siku hadi dogezi uweka meow meow Nina doza kutrow for me how how Mr. Loku loku swagia kibao wow Sio masone mangira madhao thao Sio bash make a wish blow hiyo kando
Nimekam na zawadi kila aina Makolon na makladi za designer Kabla tuende bash kwanza tuende dina Machapo machipo na teka za kichina Alafu leo dunga zile zinabana Zenye mafisi wakiona yes bana Alafu tipto kidogo siyo sana Mwambia lekuza tumesema san sana
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata ji yako Makuki na makeki ni zako Wake up tunakaro pitanga ukikata Kata, kata kere tu kata Kata usiogopi Leo tunapate watu okote Kata, kata Kata kere tu kata Kata usiogopi Leo tunapate watu okote
You're rocking with the best in the business It's DJ Shinsuke
Kurea dana Unaulizo kautezana Kauna penda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Ati weni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Na upenda giwa sichana
Hainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na hiyo gari ya dadi. Haunishtui na hiyo pesa ya mami. Toka hapa. Toka nani? Unaturingia vile umeomoka tulitoka Kayole squeeze una issue moja. Haitushtui to fall hapa.
Na koshia dem yako mindio mop stick. Haikosi pia nyimu na ni copy. Julezi kikisha mindio choki. Na wendio chali ama weni kadem. Chunga dem yako minta kapeng. Abiro chwadi mindio matek. Mpek, mpek, ndo si mwage mate. Check, check, nda si kule kake.
Kiyodoti wa kurira madagi chimai.
Kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya na ati leo ntaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana.
Majaba man, na siyezi katema. Kashadana, kaglass kakupima. Fix your makeup, hita pangu za kemira. See you later, we si mzing, we si king. Ataka, ni kukazo, si kazi kunyi. Weni mtaro, nilizamo, si kuje 2 weeks. Na wa undi judge tu sana, na hawalipwi. Na mangezo be left.
Vitisho highness to uui. Buda utajua hauju uui. Kila mtu anakujua kama choo ya gava. Mbogi yako inakaa fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una dress your father.
Kibodoti wa kurira madagi chimai. Unaware ndu kuharue.
Tanyo kauna penda kuria dana. Unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kichwa mbaya. Nati leo ntaka dawa.
Na niteme kujiburudisha. Yodi seti madote kusikishika. Chumini gazla. Mugadhirange gazla. Mugadhirange. Na situkulia ndaji na lalanga kwa mtaro. Na nilala kwa beti nimetoka kimtaro. Tinjo tinjo zangu nizarabo. Tinjo tinjo zangu nizarabo. Sema tinjo tinjo zangu nizarabo.
Na kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onjivo dunda. Ame kampuni munda. Atilo kupati ni dunda. Madam Takarunda, Bibia Anjiva Dunda, Ame Kampuni Munda, Aina Aina Mera Tarangunda, Nitu that to the Tarangunda, Aina Mera Tarangunda, Nitu that to the Tarangunda, Aina Mera Tarangunda, Nitu that to the Tarangunda, Aina Mera Tarangunda.
Yes, plan. Yes, plan.
Aswa nimekam na makali. Naona mafan wana swali. Snitch ana run kwa skali. Look me na pariga hatari. Oops nisha lipa mahari. Dem nisha pata wakumari. Mama sita joni chupa shinde zari. Minko na fano kalikali. Nyupiga show mbali mbali. Minko na dona magari. Wona hate na una soko ya mshwari. Dapiga kolabo na fali. Then goma na dola kabari. Aroboy kantaka juwa kali. Play K ijo na sita fodali. Nyaji watu wangu wa senali. Season yetu msiwari. Minsha pasha bari. Ule kijana hodari. Lazima tufresh kifahari. Donde na links na Omari. Peace pia na pika na pasares. Veve na shikisha na maare.
2020 tuko ki. PNM na OG. Itabidi mumeti. Jusisi ndio komiti. And they got nothing on we. Jogo wa shamba na wika mujini. Mano disi mashilingi. Kuna mashore kwa wingi. Money wanna pandi kona. Bogi mzima inachoma. Inatupandi jachoma. In the city sin
ni Jehova. Maripo na pondi kona, mbogi mzima inatoma. Inatupandisha chopa, in the cities in Jehova. 2020 tuko ki, BNM na OG. Itabidi mumeti, this is in your committee. And they got nothing on we, joko wa shamba na mikamuji. Manotisi mashilingi, kuna mashore kuhingi. Ama huwa kashule majibe wa yambakana. Mawayambakana, makuwa kama somo majibe wa yambakana. Mawayambakana, kaluka musukulu basho batiso manga. Bakulanga nga, mahuwa kashule majibe wa yambakana. Mawayambakana, ama huwa kashule majibe wa yambakana. Mawayambakana, makuwa kama somo majibe wa yambakana. Mawayambakana, kaluka musukulu basho batiso manga. Bakulanga nga, mahuwa kashule majibe wa yambakana. Mawayambakana. In the situation, I'm one way I'm bagana ya bola shenya education. Kenye haku kole intervention, mahuba ya kana madenyu no yanza kadi solution. Mukolo bomuloli mupa, na chimiri mukana malwa nende inama. Ahoji butu kubosi malika na sieva lipala. Magandi bandu babolanga neshi ubi shilulupa. Mahuba kashule majibe wa yambakana. Mawayambakana, mahuba kama somo majibe wa yambakana. Mawayambakana, kaluka musukulu basho batiso manga. Babulanga nga, mahuba kashule majibe wa yambakana. Mawayambakana.
Sida mimi nakatalika ngu hatu somangi pamoja. Itabidi disco minifike niki itadi kumona. Tanikosa shuleni lakini kwa vitabu utanisoma. Zingori muna shinda mukileta lewa mutakoma. Disco matanga, disco ma, huwezi kunikosa. Majozi mchanja, majozi ma, siwezi nikakosa. Disco matanga, disco ma, huwezi kunikosa. Majozi mchanja, majozi ma, siwezi nikakosa.
Ama huwe kashule majibe wa yambakana. Mawa yambakana, makuba kama somo majibe wa yambakana. Mawa yambakana, kaluka musukulu basho batiso manga. Bakulanga nga, kashule majibe wa yambakana. Mawa yambakana.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky. Live in the mix. Log on to www.djshinsky.com.
Kuna rumba ya juja, nani ya maboy. Ukisaka mitumba, nena rumba ya toy. Kuna rumba ya kibich, utajua ujui. Kuna rumba for all itali, ila rumba Japani.
Kuna rumba ya state house, yeah. Iko chini ya maji, okay. Kuna rumba ya bunge, yeah, ya majambazi. Ukileta ujinga, we, utalala ndani. Kuna rumba for all you love, lakini rumba Japani. Leo rumba
hapa ni wapi?
Ni wapi?
Tumezungukwa na shisha na shashamani.
Oh no,
opo,
no.
Opocho na vinywaji mbali mbali. Wengine wanatapika wakizirai. Hapa ni wapi? Wanatumanga mapita ni paparazi.
Oh no.
Tumezungukwa na wale mogeti kali. Tunazitoka na style za kizamani.
Shanane, shaki ya westi. Rumba ni nyepesi, isikuwe kesi. Kuna rumba for all the others, ila rumba Japani.
Kuna rumba karura, ya kupanda miti. Ukiwa kwenange, hakuna gari city, yeah. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. To all of my hoes and there's all hangers. Rumba Japani, no rumba
Japani, oh.
Kani besha de nasio.
Kulima kama jembe, unanimeza kama tembe. Tuko mbele kererembe, wenye wivu meza wembe. Wacha made we ni zombi, sindo god we ni ngombe.
Niko na mali, nina mifugo mahari na ganje. Baite morume yo, kashamba kangeta mogoka majani. Dinga nimebuy, look ni fly. Kasoti na tie, vacation Dubai.
Rora show, rora show. Rora show, braga do show, rora show. Rora show, rora rora show, rora show, cani pesha de na show.
Rora show, rora show, rora show, braga do show, rora show. Rora show, rora show, rora show, cani.
Utwana for me, dung your brother, let me know. Location to me, take me na kwa. Kuwa beba na mastingo, that's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Put one up for me, don't get brother, let me know. Location to me, take me na kwa. Kuwa beba na mastingo, that's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Hey, classic kama Odi Joe, Mali Swafi Kiru Wafi Shop. Hini kali kama OG Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingo na piga munok niki odijo. After us you piga party after party stop. Akiwa front kama hadis mwambia back it up. Piga shot ya kimganzi hadi ujoni wa. Top it off na kimaji ndio si blacky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on kaki mwaki ya wezi turn it off. CEO Nairobi City chief wa Mastingo.
Ati we cop a chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just Mastingo, ya yeah, Mastingo, ya yeah, Mastingo. Wacha maswali hi Nairobi, just my lingo. Ati we cop a chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just Mastingo, ya yeah, Mastingo, ya yeah, Mastingo. Wacha maswali hi Nairobi, this my lingo.
Nasema woi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, super dirty, na ini jama ni ya ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Nasema woi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Woi, karetu msafi mbota diura kishuwa mawaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Johnny kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant. Tangu tenebrida minisho twaya, leta zogo nota finyo na playa. Srap game nimesimama kwa daya, sembe na mala na kunde kwa daya. Tabia za bahana ngoza Diana, zitafanya nfate dini kwa saya. Nikikafunga na kopi jalango na pull up na bima, kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class, after michi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo waya zimebeba makara, troy imefura kwa mbosho. Vile unapupa karefa warisonda teka na wapiga ma tombstone. Vile na wastua kama box X, nige maziwa na ziyo shanga tuna topex. Itabidi wamejua bado sindo chosen. Opa lichukonda na tank kama Cohen. Niko fully loaded, sijai kosa content. Delivery noma misari na fikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofia rocket. Rida umolo kuwa shua hii ni problem. Na sezi ngoja kuinvest mamita. Zitaletwa na ngoma na piga. Tough clan na igeuza kanisa. Juma kosa inapata na sifa. Kasi TK ni brewing kwa speaker. Piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart. Wengi wa walikamu wakapita. Sini shocking kablanka we bado unambogi. Mina zoza one man. Nini head bad adi staff unanyamba. Na nachia depa na princila wama. Niko bypass on a fight na kanyaga. Jukuna maganji na fuata langata. Afo mnetio na hitigi sana. Na tukipatano ako nava. Nasema woi, 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 Johnny kubaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Super dirty, na ini jama ni ya ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Nasema woi, 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 Johnny kubaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Woi, karetu msafi mbota diura kishingo mawaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya.
Ganda ni chafu wa shotu mefika jo Johnny kubaya. Mini moto na vile na wasan, Johnny kufaya. Tulio nukizo zanandechu kwa IG kwa Johnny kuhaya. Na vile ushoda na gawi yo mati uje Johnny Mal. Brida linisho ojini na banga. Nkamambia tuma maniga I got you. Na jistaki ma story za banga. Vide pigu mchana sababu ya kafu. Lazima nipate briefing ya mutai. Nijue kesa skapi sofa apa nai. Na Johnny juka toto jifanya sorry. Lakini ndani ndani nyota kwa na furai. Itabidi ni harakishe ndo nisepe. Isi para misto sinilete. Ata mukilalamika mina tambulika. Sisi choma picha ama vepe. Na nyikuangu vinyangarika. Na bachapa vita na mkikasirika. Ni wateke ni wanyanganya sling na timba. Na junyi majinga ni vibare tumba kamini tosheke. Na mina watafuna kama PK. PK. Jamba na joti na ingoma lazima iwa shike.
Shike.
Mababi mangoki kolabo noma omolo na TK.
TK.
Mafala watoshi na kanibaz basi muwitishe. Tukizugushe na ile pese Valentino Ross. Tukifika basi ni nuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka nyeri tuburu maka nyeri tumukuru. Tukimaliza na nanai tunafika na kuru na juisi kazi ya bude bude toa ushuru. Mashode wanalia oh that's a bad man. Bonga taka tuku scoop up na dustpan. Red carpet tunapull up na mustang. Luku ya kikomba tumepulizi ya basman. Competition imerushwa kwa trash can. Nyuma studio mumekuja for half time. Even though vile na malizi ya vas OG. Madafaka nimepull up na
tasma. Oi, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Msupa Atoti, na ini jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, nasema woi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, woi, karetu msafi, mbota, diura, kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
DJShinsky.com.